I'm Razy P, man. My homie Tupu.
Bazu tadani nina stenje akili kila ngware na grind paka benje itakiri hey, mziki shule kwa matenje shairi nimerudi kwa cha mziki kuna wenye itabidi Neke truth he talk ni walk ndethe Nikimaliza amigos comprende Hip hop tele wanpishi ni cross mbele Ministry na jidraga I think iko mchele Jinsao sio fida duski wamekaza mifuto Hapa ningeli medhali na manani feature Si tumekaza mafumbo kopi na toko na mama kike Na wameshindwa kukaza mishuto hey, Atpendagi makiki mablogo nezaga tuka bado tuko Stali na flip hey, na kaza miruko Woo! Pende viketi hey, na pamba ya butros Kasiyo leo chini saliji na nabaza hublo hey, Mademu wa content wale nishagi majegi ya iwapati matuzo
Kakitako wakubwa tukibongo sipepese macho Uspime mano tadilei siku chekei Amba mpya hatupokei
I don't take it personal Hukumita the rain you know
Riziki na pangu kwa daily Hila wezi jwa day Ndo mana touch ku grind Kaza masu Na mudi meji seti kwenye do Na mnyama wenu wame achi legacy ya kujisho Boda boda bajaji matatu na mikaya Uspime tukora the nine kukata
Uspime Dami chakubani usitani tuko limited kwa jeshi ya ground Na uspime Uzani happy miki cheki steli kiti kikatna Shinya katrap na uspime
Tauka kikugonge wa kwako
Uspime
Kande achia jicha za macho
Uspime
Kipola pena jipa mapaso
Uspime
Setu bado jini kuhaso
Miaka 26 ni tejon kitime wa mchezo Wangapa likwepo amepita uspime kwa ilevo Na ukiona kime ujue niko likizo Na nkumbusho jana kila nkianza kuchana Unasema ujama tatizo Game wa ni die la suwezi kuitupa na nitaji Sote na rapa ikikipaji nimekuwa mwekezaji Na bado sienda banki kuomba mtaji Nizibeti na unataji Jovna nipa udasiri nitwe mbakiaji Yeah, I'm smelling flower na sienda kituro Mia mtuwa na catch a flight to Paris Nende tupiga euro Brandisha kubali, banki zinaongezeka zero Mziki na ujasiri ya mari, cheki onavopigwa doro Jina ni kubwa bara nigga, keep it low key Your favorite rapper lianza kunisikiza kiwa class 3 Dead or alive, mini top 3 Wala uliza OG, ata kupa live Don't even ask me
Kama pipanki, anibal, kaebuka Palme kita Magoi goi wanashoboka Nje na ndani na control Na tamba bado na roll Na rise or never fall yeah.
Yes
Esa taslim Na piga bees na top green Nilipotoka Mombasa Wananiita king king sweet king Wanajua fake na real thing When you rap no about is there Be the last man standing Wanaongea OGs tunapepea Wanani saluku mbona ugopa nkiregea Unaponi judge you imagine tatembea Napanda mbegu neno la mungu ndombolea Brother uspime Round imekubali walishani visha crown kongwe bila maswali Uspime I creep walk na tema sum na nakuni ukumu la menipa kibali
Uspime kama huna mzani wala tepu biti bikira Maria imekutanda na Yosefu Nabatiza vina Yohana kina kirefu Kambali Mr. Yuda nimetimba mdogo wake Yesu
Uspime
Hata ukipima bombo ngafu Leta jiki sita kati sami na ni namba chafu Dunia wenda vice versa kwa jito la tatu Tatu inarufi nne ila nne inairufi tatu
Uspime
Na mnani yuwa sindio Mini Dennis ikimetro kila tuwa ni mbio Na sina fagio kila kolabo na chavilio Hata lishuke juwa chupi haiwezi kwa dekio
Uspime
Hii napona bila dawa Leo mechi kasarani alaftuta beki ya menawa Umsafara wa mamba amkatizi nye kenge Na isa rap kilu hulu na ikasound kama genge
Uspime Nao nisha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya ground Na uspime Uzani happy miki cheki stili kitimika Na ashina katrap na uspime
Na utaki kugonge wa kwako
Uspime
Kande achia jicha za macho
Uspime
Kipola pena jipa mapaso
Uspime
Setu bado jini kuhaso
King Kong kwenye kingdom Papa netawara kwenye si
Uspime
Monster dangerous me Harikos yo watibi
Uspime
Serious genius Juma nina nation na niripo niache Of course Nikikosa nyama nina mkate Nikirenga na kuingia bila taya mate
Uspime
Wrong wrong kona ni connect kwenye picture Presidential thing no cartoon kwenye sita Powerful nyama kwenye checks so matita Nimeshika vyote toka kire mbaka he Nebrondoka kwenye soka wana nitaga Ronaldo Nipo Kingston na vuta pembeni ya mavado Na representing ta na kila siku niko gado Wa Kenya wanasema mambo bado
Aseko niga expert biro Uzani hype miki juma Shini na crumble vile na stretch that kilo
I'm saving these dollars like a Texas hero. Tafuta network, you say your net worth zero. Tulikubali sana ipay, you say na ipay, anapata mentions kushinda sana ipay. And shall I say the vile ana ana ipay, nafanya hard workers wana stress sana I say. Ati hakuna shortcut, mali kuna most cash. So kuma isikufanya mtumwa juu utakos crash. Uma kauna za tafuna but ukitok crash, utavuna mazao ya hizo rumors no kulwe block pap. Uspime juu ukipima unashandwa, siwe na mango, shtake jovle jina inatamba. King of Wakanda, kan kuroga sindo waganga. Mindo kamanda na usipime hivyo mshapangwa matakuni.
Wezi saidia bubo through kumpiga za macho. Yo shit yako ni shit, ebu za macho. Una madami umisho, please pima nene. Asibongi kusu wait, nikisema tusipimane. Unagongyo koko kamse mwenye mechelewesha rent. Kwa event mini kila nani, kila event. Najitap nikiwa viko, niko matap tap na siombido. Na kuslap ni kwekerido, najisot na rap na siombido. Mostly slando mi utokia kani meji west. Lazy cheza kando, utapotea muta rest. Usheo na wild beast, kibishana na mapest. Weza kwa shenyo lewa, usiulize when you're next. Punch minji kushinda vita ya majembe na alfayo. Una keep secrets na keep moving mini mchoyo. Sija kata, yes walisafishua migu. But sahi kanyari anasafishia mapoko huku.